online baba, si online.
Boss. Ukairunga nwe tu. Ukairunga nwe tu.